Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde altiniyar sappo e goho lewru novembre sappo e jeɗɗi yamɓe ɗaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyi nokku noddirteɗo Kouliane Sokorom bana oɗo wattu goto woodi nokku noddirteɗo maison de la presse ɗo bomoko ɗo. Ko nayri bangal kawrital nogay jeenoɓal ko yowi dow hawaluji ɗum fuɗɗi nokku noddirteɗo Pakou iɗon leyleddi noddirte Azerbaïdjan nowɓe kolitri wiide ko yaata jonte ɗiɗi yimɓe ɗo humniɓe kabaru hawaluji kañum fayotte pelle société civile en fa ɗo gondi tawere toon kawtat totoɓal amir en leleydi meɗen ndi ɗum fuɗɗi beete hannde sisilmoɓe cuuɓo yalla hono amir en ɓe kani wattirde koyɗi muɗen ko nayri bangal sakkade basiji. So neɗɗo aɗa wara fa haalla gendu nawliri micciteɗe wiide gorko fou hono feere nde jogui gorko fou ɗon hakkille mo jogui gorko fou ɗo no hilirta gendun o garan famtade ɗo e journal ngal ɗiwono sembe kabaruji ɗi min jogui noon ɗo kikiɗa nde ɗi bisimilla moɗon e heɗade wattu nogay jeenoɓo ko yowi dow hawaluji ɗum fuɗɗi nokku noddirteɗo Pakou iɗum leyleydi ndiɓe noddirte Azerbaïdjan nowɓe kolitri wiide ko yaata jonte ɗiɗo hono yimɓele humniɓe kabaru pelle société civile en fa yettoyo gouvernement en kañum fa yettoyo hono joint entreprise ngaji mawɗi kañum gondi hawortinde toon leydi Mali ndi hollitiwde wattu joni o waɗanno watta fo yella ƴeewelono jewlele ɗe kaani yaltinirede ko nayiri bangal hono sakkade no wattu wondi e waylitirade ministre o omo toon kañum fa yetto yimɓele capanɗe jeegom an jokki toon caggal makko mo ministre ndebo Ousmane Niali Boudi.
Goɗo COP 29 yo wattu dartude faaba bangal keeɗaɓe politikaku e jañiɗi heddi leydi Mali gedde kewɗi ana hani huncanede hoore hettine Mamadou Samake ministre humaniɗo kabaru hawandu dow majjum.
Bonnuɓe ha walu de jirwini usine ngaji mumɓen hannden kañum en kani darade yoɓude yalla ana jalta ɗi toñogoji komin dartata ele golleji ɗi yo hollitinde komin jiɗi yalla jawdi ana heeɓe dow daranade kutteji gaɗɗi bangal waytagol wattu dow leyɗe gonduɗe e yirwude ɗe.
Ɓiɓɓe leydi Mali hewɓe gaari e kawrital ngal ɓe dewri haalude kabaru hasinguine almusarda yalla ɓeɓe darano golleji ɗi fanda mun e wi Ahmed Seku Diallo yo faabude no kanɗe wowirde no wattu wondi wayltade.
Miɗen darta hono duuɓi ƴaɓɓeɗi ni ɓeydorade heɓude kalisi dow wowtude no wattu o wori fou ɓuuri dow himɓe ɓurɓe heɓude tiɗallaji muɗum hono rewɓe e sukaɓe jokkolɓe. Min gaɗan e bawɗe amen fou pati min jalta e o COP 29 e juuɗe ɓoole.
Kawrital ngal ana waɗɗe wattu nde fa hande leyɗe ɗo yiriwere ana yottinay aadi maɓɓe hokkude milliardji temedere buuɗi dollar.
ɗiɗo kabaruji fan ma heɓe do page amen Facebook kañe compte X Sidio Tamani. Kanko Etienne Fakaba Sissoko caggal ko wiya sariya makko waɗa ñalawma hannde ɗum bortinama faali ɗiɗi lewru décembre woror ndu micciteɗe wiide o nanggama ilene noga e joyi lewru mars ƴaɓɓinondu ɓe kolliti wiide o kajaɗo fo jiiɓa hono leydi ndi wori ñalawma hannde nono ɗon kono ayri bangal kawrital tataɓal ko yowi dow amir en ɗum fuɗɗi leleydi meɗen ndi le majjo sisilmoɓe cuuɓi hitani hikka nde kono ayri bangal darde amir en noɓe kani firde dabreji kamɓe duɓe tawi hono yimɓele sakkoto e basiji leleydi meɗen ndi kanko ministre communiɗo kabaru fina tawa o kanko ardino ɗiɗo golleji yeroɓe makko du iwri leleydi Niger kañe fa yettoyo leleydi Burkina Faso nde ana gonno wakkande boto o fuɗɗannode mumini sende bo Ousmane Niali Boudi.
Yo ngo jimmo belɗo ensemble instrumental leydi Mali ministre humaniɗo kabaru finatawa silmini keƴaɓe jañeli leydi Mali e wi andogo ligguindo joingol amire gelle ana yafina jogalal lobbo laamu kañi wartigol ndenagu e dewrital le leydi ndi.
O sisili ana fawi dow hakkillo harajo leydi meɗen ndi mbiɗo anni haala makko yirwere moƴƴude e duminde wawa wadde sini kabaruji fina tawa leydi meɗen ndi daranaka woni haala makko hannden saabe ñawtugol adnaru ndu ɗum waɗi torraji sanne fewde e laamu leydi ndi ko laati sababu yurko yurkuji rafi leydi yankaku e wadde rafinedi.
E wi honorable Babadian Ag Amadou haalanowo keƴaɓe jañeli o holiti wiide amiri en yo ɓe tugginde gilla arande kamɓe dun mbawi daranade yiriwere men.
Abada meɗen dari e darde amen dow kabaru sodde enɗam hakkude ɓiɓɓe leydi ndi dartude no jaam heɓirte fa yottaade daranaade golleɗɗe leydi ndi. Min daraneke no lampu yoɓirte, min paabeke golleji kewɗi banngal hollitangoji ɗo kabaru cellal jande ndenagu fa yottaade laamu lobbo. Miɗen du yiya fuu hakkunde laamu o e jaleñi ɗi e hakkunde région ŋaji Mali ɗi.
Kawritalla ñalande e inde Amiri en fuɗɗi yeeso yiɓele hewɓe keƴaɓe Murunaba en ana hen yiɓe leydi Burkina, kañe Amiri en yiɓe leydi Niger dun.
Wattu joni en garana halde hono fisugol dabaji ko nokku noddirteɗo bankasi ɗum woni ñawmoɓe noddirta duɗɗe ko nanngat toon dabaji ko ɓe kulliti dabaji kewɗi kañum pesa ɓamde lewru mars yottade ɗum woni lewru novembre hitande 2024 noon ɓe kullitiri wiide ley nokku noddirteɗo bankasi noon ɓe mbi. Wattu joni ɓe kulliti wiide fedde nde ɓe noddirta couroir ouge kañum wonde waɗɗiɗo immadaraji kañum fa yettoyo fedde wuturnere en wonde nokku noddirteɗo motti. En garan halde kabaru urteɗe micciteɗe wiide mawɓe ana korsini ɗum sanne ɓe kollitiɗe urteɗe dow iɗo nafa nafa muɗum wawa haalede fa timma ko nayiri banggal ndenaka kañe ko nandi e muɗum fo ɓe mbi ɗum nafa sanne fa keɓen famtade gaare keɗe ko min e Mamadou Sama Sey ko min pewni on dow hen.
Futuro yottike e wattumo fanta jakkite jombajo debbo waɗata ureteɗe lollirɗe barkanti kabaru tawangal e wimago
urade wakkati futuro fuu an nafa sanne min mi yihi inna ana waɗira noon.
Hono kanko yimɓele hewɓe ne natoro ureteɗe le galleji Mali ka noon sababuji ɗi na kewi hono seedike yimɓele yogaɓe
iriɗo mi kabakojiɗi
lekki lobbi noon ana wawi latade sababu so keɓa ngaalu. Miɗ nawtiro ɗum sanne eɗum nafa kan du miɗ nawtiro ɗum wakkati nde hooram layi sukaɓa an nawtiro kamin mi yiɗa hendu
muɗum.
Barkante uroteɗe keddiɗe fuuf na ɓattodiri no holtiri dunke finatawa Mamadou Kounaté e wi makko ɗeɗo uroteɗe ne mbawi jillede e leɗɗe goɗɗe
famago barkante
urteɗe yo leɗɗe ɗum yaltata so ɓami fa lekki heelama nde majjon ɗum sintoto iwde homo fuu no nawtirtono woɓɓe uroto ɗum woɓɓe du jogoto ɗum woɓɓe du gaɗiran ɗum cafaje won jillidiroɓe du e leɗɗe yalla hendu muɗa
wayito
e wi julaɓe barkanti raf ndenago waɗi hello e jaago muɗum le kaptal ngal saabu cakuro ɓeydirki temedde tati kilo goto ɗum yo buuɗi teme sappo.
Wattu joni en garana halde kabaru piiɗe ballon ɗum woni basket ɗum kalten tafen e mbiyan leydi Mali ndi ɗum woni guɓal maɓɓe ngal ɓe noddirta stade malien de Bamako wakkande ɓe jettino final nde ɗum woni li fedde nde ɓe noddirta tan Al Ali Dieyane le nokku noddirte Tripoli kañum hawiɓe toon micciteɗen wiide ila ɓe jotti ɗum woni leyɗeɗo piiɗe ɓe kawaka so wona ñande muɗum tan ɓe kawi toon leyɗele kewɗe ɗum woni fedde nde ɓe noddirta ABN le leydi Kodowar kañum fa yettoyo fedde nde ɓe noddirta so sport le leydi Congo ndi kañum fa yettoyo leydi Gabon e leydi Cameroun fuu ɓe kawi ɗum toon kono ayi banggal piiɗe ballon du hono heƴaɓe jaga bule Mali ɗen jottiki nokku noddirte ɗo Maputo ila keñen le leydi Mozambique ndi le majjun joueur ngaɓɓe ɗon kan yettade toon ɓamde hannde fa yettoyo janggonoɓe kollitiri wiide e fiide ɗum woni koɓe noddirta Kane éliminatoire 2025 ko hani fiide le leydi Maroc ndi ñalawma joyoɓa.
Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark, Suisse, Royaume Uni e kañe coopération espagnole.
Yimɓele hewɓe ɓe ngala anniyaji lobbi a tan wakkatiji kañum en jaɗata le beeme ande taw wakkati ɗum tawde message vokke wakkati du ɗum tawa ɗe vidéo ngaji kañe ko nandi e muɗum fuu kamɓe jaɗata ɗum le beeme ande ɗe woɓɓe du so ɗum yettikiɗo a tawa andana ɗum hunde dartata famudu nden gatta so tippoyo ɗiɗo kabaruji kasen jokka e jaaha kokka yimɓele woɓɓe noon tan ɗiɗo kabaruji jokkidirta du fa ɗum nanga beeme ande ɗe fof wakkati tawi ɗum wona gonga so kaja famde yalla kabaru mo gonganamo pene gaare keɗe Ali Cissé ko fewni en dow hen.
Ko heewi le ñalawma hannde o fotoŋaaji ɓamaaɗi na ɗum mu'inaaɗi ana yiltineeɗo beeme annde to ɗiɗo fotoji peneeji ko heewi muɗum fuu mu'inaama na ɗum ɓamaama tan faa majjina yimɓe na ɗum fenana ɗum en haya taweede majjum fuu wonko won dow beeme annde to mbawɗi laataade sababu ƴeewde so tawi ɗiɗo fotoji ɓamaaɗi na ɗum mu'inaaɗi yo ngoŋanana so pene le hakkunde majji ana google tina ay na ɗum invid oɗo mbaawi ɓande ɗiɗo fotoŋaaji mu'inaaɗi na ɗum ɓamaaɗi joppom do ɗeeɗo beeme ande ɗum yaltinana on fotoŋaji kewɗi goɗɗi ɓattiɗo ɗiɗo fotoŋaji na ɗum ko nandi muɗum ɗum wawi latal sababu e juuɗe moɗom andude so tawi ko yiltinte ko yo gonga na ɗum so pene dow beeme ande to wom application ŋaji goɗɗi ɗum gonɗi to mbawɗi latal sababu faabade on hakkunde muɗum ana lup kon mbawɗo nawtorade kasen du fa andon so tawi foto ɓamaɗo yo pene na ɗum yo hunde ko mu'ina oɗo mbawi ƴewde neɗɗo joppuɗo tum foto o ñalawma mo yoppi ɗum to o kañen ko halta fewde e foto joppaɗo e hoore hore tun fu ana wayi latar sababu rende om iude kabaruji peneji nado kabaruji mu inadi fa majina yimbe do beme ande tun
aywa en biyan wattu jono ko nuddeten zoom sir ko se ne dabami debbo dira bo hono fu way halnirde dum gendun fu fota sutam dum rewobe hirobe sanne Ousmane Niadi Buli
debbo no Allah tagiri don yokirowo sinedu o ma yidi hunde o yida hawdude e fay goto buulo e wuri dewgal woni hakkonde mu bena duubi kewdi joni so a yidu a wiyan galle mabbe ana weli basi fu be galda e hakkilo wuri jom suudu makko wala fu mo yeda so wana kanko ko sakiti don buulo ana wondi e wadinde gendum o ko wowa wadde nde yontere o hokki dun iPhone 16 yontere yabbene nde mobile kessel o soddinno dun tiagal dun o mo yaltide e mun fa o mo hokka dun sek ngaji yalla gendi ko o an huyanamo ja di wadu goji buulo tewtono halinira wuri an ani amudo debbo didabo dun ne so halni dun fu haye bonde kay wadi ko buulo andano gendi ko an andano ko woni hakkilo makko wuri nani no okabaro illa ko boyi dun sabi ko wadnanno mo dun o manangira dun wadde ko weli o fu e wiide tan worbe andon wiide wana mere de rewbe an wiye nanal mu en jagub an heewi sembe nen go jidda wadde fu kalna joomu de watire tan pad fiile filta ko latto fu lato
ayo mi mila famu heba mo do hen Ousmane Niali Boule en bien ono yimbe el kadjab noddu de studio tamani so goyto don no golle jammi di gordi o do numero o moni o ngadan numero dum woni chapande jeegom e bien chapande jeegom acca hakke o ngadan chapande jeena e jetti ngadon chapande jeegom e jeegom ngadon chapande jeegom e jeegom dum numero ami viamu o do o moni so ngad 37321 ka wajib senator do facebook noga ka so ke on itna to kabaru jammi di fufu nayri bangal yotere meden den ngaran halde hono kabar sariyaji kesi leleedi meden di dido sariyaji di bamama ko nayri bangal habude maccuda ko kanye ko nande mudum fudum bamam wotto jono leleedi meden di fa kebe famtar kedden mine Ousmane Niali Boule ko min pewno do hen sariyaji faddini dum der CNT de bammi dum le 35 lewru octobre jabbi non du li majju so taama won yimbe kebbe non dido kabaruji worgi wobbe ko litti wiide wala fu ko andini no dido sariyaji gorgi kedden be do yimbe le sigaso segu bamako ko kolliti wiide do hen
vraiment sey na
dañan ko dum nabbi yeso do kabaru sariyaji edun wa he intinde kabaruji mali mi andi won sariyaji kesi kamona net andin do sariyaji jarata ko mi kan tan woni ko bawmi haade do mun bena mi ngana dum ken ande do kabar mo hono min kibirta
do war koma ko ministre ko minido kabar sariyaji leleedi malindi o hollitiru ko dido sariyaji kisi jabana ko an hollitiru ko heewi yahan yeso no sariya wori leleedi malindi Mamadou Kassoge hali ko heewi ko waylita le hen
ramene dans les
fêtes du inam les juges tatton ngoni e modon joom en dawri data yalla ne an hani udede jawdu ko wete bracelet electronique no way watte de juude nangado don wadan fa kasun ko be buyto kanyi itugol cour d'assises ko jottinta sariyaaji
trahison
yogay komini be kabar hakki bi adama ko litide beltiki do hen sanne fu fota ko wi'a maccuda ko hade le lidindi Salum Dedo Traoré o secrétaire général de do fête keddan ko musifi do hen
la répression
sagol maccuda ko lutiya ko arande don awi do kabar ke bi adama en won fa joni himbe be kilum be won e majjun wada fa joomi en ngada ko jidi sariyaaji di ngadan kadi goto fu wara wi maani jey kam
personne au mali
o do charto do noddirte Moussa Drissa Guindo o holliti wi so ni di do sariyaaji tabama dum latto sababu so holare warta hakkude saratobe kanye saratebe
kine pa donné à tout
wana neddo fu waawi sarade ka dande humani be sariya yo wadde yalla saratebe ana keba holare de mile di sariyaaji ngadan fa potal wada hakkunde gede de ko heewi an hanno wailtaade kabaru mo ka joni tabugol mudum woni ko ti
do sedir davantage
o do andando kabaru seriya no dirtedo Ibrahim Mamata Touré o wi o do seriya no yada e honno leedi malindi wori nyalom handen o wi ko heewi du labinte hen honno kaytaadi jeewirte le cuude seriyaaji di
ces innovation
amde di seriyaaji kesi ana moyi ka kabaruji kewdi bayltege hakkilaaji bayltege ko heewi wari tawti ko wonno arande don do majjun fi seriyaaji di kesi ana buri arande di moddude won kabaruji goddi di ngattaaka honno ko fawi do wujugol jawdi sudu baba hono terroriste en kebirta kalisi
de societe
ido sariyaji kisi kanko lamido lam hakkunde jonyalo mo handeno general Assimi Goita o mo hani jabande dum le ko warta ko